Feel right like a new money man.
This is in a big rock and I'm coming for you.
My darling, my honey, penzi lako mwisho wa habari, halipimiki kwa mizani, kwa halali, kanisani, vigelegele nikupeleke nyumbani, mambo yawe hadharani. Unaweza kuniacha na nikapata mwingine, ila sala wa kufanana nawe, anipende kama unavyonipendaga we, kama mapata. Tunavyopendana, sini ndage tunaofanana, kama timu bafana bafana. Uko season girl, episode girl, nampenda nani zaidi ya mimi. Oh baby somebody, you don't need somebody. Walai season girl, episode girl, nampenda nani zaidi ya mimi. Oh baby somebody, you don't need somebody. Walai for real.
Dota nzuri usengeze na pata na uoto tajiri. Unaweza kuniacha na nikapata mwingine, ila msala wa kufanana nawe, anipende kama unavyonipendaga we, kama mapata. Tunavyopendana, sini ndage tunaofanana, kama timu bafana bafana.
Uko season girl, episode girl, nampenda nani zaidi ya mimi. Oh baby somebody, you don't need somebody. Walai for real. Uko season girl,
somebody,
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 you don't need.